guddiga amniga ee baarlamaanka wasaaradda amniga dowladda koonfur galbeed markii geedka cusub abuuraysadeen hormartiyadkiina xasaareeday baa kulmadaha lambar koo in la taageero dadaalada lagu sugayo amniga ay wadaan wasaaradda amniga iyo ciidamada amniga. Lambar labo, guddiga wuxuu garowsaday inay jirto sabab macquul ah oo loo xoojinayo ciidamada si tiradooda iyo tayayntooda sare loogu qaado. Lambar saddex, guddiga wuxuu xaqiiqsaday inay lagama maarmaan tahay in la xoojiyo howlgallada lagu sugayo amniga magaalada Baydhabo. Lambar afar, guddiga wuxuu ku amaanayaa wasiirka amniga, taliyaasha ciidamada amniga iyo dhammaan ciidamada amniga qaybahooda kala duwan sidii ay har iyo habeen ugu taagan yihiin arrimaha lagu sugayo amniga iyo ka hortagidda dembiyada abaabulan ee lagu waxyeelaynayo shacabka. Lambar shan, guddiga wuxuu ku adkaynayaa wasaaradda amniga iyo ciidamada amniga in saraakiishoodaba inay sii adkeeyaan fiijignaantooda iyo dadaalada lagu sugayo amniga lagu xoojinayo. Guddiga wuxuu ka codsanayaa shacabka in ay la shaqeeyaan ciidamada amniga ee u taagan badbaadinta nafta iyo hantida shacabka. Lambar todoba, guddiga wuxuu u mahadcelinayaa qaybaha kala duwan ee ciidamada Soomaaliyeed iyo saaxiibada AMISOM. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.